Eneneni sinabantu abanenyeba yokuba lapha ngalentsasa siphila emhlabeni. Sibone elinye ixesha elikhulu lePasika. IPasika isoloko isizisa eyona iluzuko into kuthi amathemba amatsha. Kwaye nokunjani ukubalikhulu. Kwaye njengokuba bendisaya egumbini emva phaya ngalentsasa, umntu othile uhlangene nam wathi, "Mzalwane uBrenham, uyalwazi usana oluncinci okanye umntwana omncinci okanye umntu othile owayethandazelwe eChatakwa kunyaka ogqithileyo, owayefanele akhutshwe intliziyo yabo nezivalo zentliziyo okanye into ethile ilungiswe kuyo. Wathi, usana waphiliswa kwaye lusesakhiweni ngalentsasa eyona into kwaye luhleli apha ngalentsasa. Ke oko kulungile, siya kuba nobungqina obusuka kulo nje mhlawumbi phambi kokuba sibethe enye inkonzo. Kwaye nje singabantu abavuyayo. Ngoku ndiza kucela umzalwane uNeville ukuba uya kufumana isifundo sesibhalo sikaMateyu okanye uLuka esinye sovuko ukuba ubungekasele usifundile. Ingaba wenzile mzalwane ngeli thuba sisalungiselela umthandazo. Kwaye ngoku ukulandela lo mhlangano iya kuba yinkonzo yempiliso emva kokuphela kwale nkonzo. Emva koko niye kwisidlo senu sakusasa. Ngoko emva koko siya kubuyela kwakhona ngecala leyesithoba size siqalise enye inkonzo. Kuze emva koko iinkonzo zempiliso ziya kulandela oko. Kuze emva koko iinkonzo zobhaptizo zilandele oko. Kwaye elinjani ukuba lihle ixesha elilo lobhaptizo? Oh bethu, uvuko yiloo nto sibhaptizwa ngokuba wavuka kwakhona. Ndiyakhumbula phambi kokufumana indawo yethu yokubhaptizela apha, ndandiqhele ukubathabatha ndibahlisele emlanjeni ezantsi apha kwangethuba ezipholileyo iintsasa ezinjengeqabaka, ndize ndibabhaptize abantu ezantsi phaya emlanjeni. Kukho into ethile malunga nako okuya nje ixesha elindilisekileyo, iPasika lixesha elingcwalisekileyo. Bendijonga kumzalwane uBeth Tyler ehleli khona ngapha, bendithetha nje kothile kubusuku obugqithileyo okokuba umhlangano wethu wokugqibela eOklahoma ndizamile oku ukuzama ngoku kwaye ndiyakukupapasha oku ukukubekela ecaleni ade uThixo abe uyandibizela ukulwenza ulungiselelo lwam lwakudala lokucalula ngokuba ndiyacinga ekuqalekeni iya ulungiselelo olutsha luyangena. Ngobunye ubusuku kungekho bani waziyo malunga nalo, ndaluvavanya emntwaneni esiza ukunqumla. Wayezalwe eyimfama usana kwaye wayeyimfama ngokupheleleyo malunga ne16 iminyaka ubudala inkwenkwe. Kwaye nje ngokukhawuleza yakhala, "Mzalwane uBrenham, ndiyabona." Kwaye phaya kwaye uBeth waye Tyler emile kufuphi kufutshane nenkwenkwe xa amehlo ayo avuleka ityeli lokuqala kubomi bayo bonke. Kwaye ke ndiyathemba ukuba nilapha kunye nokukhulu ukungxama kunye nam ndijonge into ethile uThixo asenzele yona aze asinyisele kwelinye inqanaba kunoko besikuko. Masithobiseni iintloko zethu ngoku ukwenzela umthandazo. Bawethu wasezulwini onenceba, njengoko sihlanganisene ngalentsasa apha kwibandla elincinci ecaleni kwendlela, sinombulelo ngenene ngawe ngako konke okuthethwa koku kuthi, kwaye ingakumbi kule ntsasa yePasika. Ukuba ibingakhange ibekho iPasika, besingenakuba kwimeko esikuyo namhlanje. Kuba iPasika koko kutywine izithembiso zikaThixo, iziqinisekisile kuthi yonke into awakhe wayithembisa yenziwa yaba into yenene ngePasika, olunye lwemihla emikhulu kakhulu yemibhiyozo esinokuba nayo kunyaka. Kwaye siyakucela Nkosi namhlanje okokuba uya kuthuthuzela iintliziyo zethu njengoko sihle silindile kwaye siphantsi kokungxamela umoya oyingcwele oweza emva kwePasika ukuba uze phezu kweentliziyo zethu usithuthuzele kwaye ubuyisele ukholo lwethu kwemikhulu enamandla imilinganiselo kuze sibe nakho ukuhamba ubomi athe uYesu wasimisela bona ukuba sibuhambe. Siyakuthanda ngaye ngamnye wonke ubani kwaye ingakumbi ngabo bavalekileyo abangenakho ukufika ezinkonzweni naphi na namhlanje. Thixo yiba nabo kwaye yanga yanga le pasika ingabafumanela ipasika yenene uvuko emandlalweni kunye nempilo entsha abangazange bayazi ngaphambili ebomini inikeze Nkosi wanga wonke umshumayeli sonke isichaka onaso kwihlabathi jikelele namhlanje esibhiyozela esi sikhumbuzo sikhulu banga banganentambiso nokombelela namandla wokuzisa emabandleni abo imvu elindileyo ukudla athe uThixo wanako ukuvimba ukwenzela abantu bakhe yinikeze Nkosi silindele isahlulo sethu ngentobeko egameni lenkosi uYesu Kristu amen. Ndiza kuba nomzalwane uNeville ngoku afunde izibhalo zovuko. Ekupheleni kweSabatha, njengoko iqalisa ukusa, ukuya kusuku lokuqala evekini, beza uMaria Magdalene nomnye uMaria ukuza kubona ingcwaba. Kwaye khangela, kwabakho unyikimo olukhulu, kuba kwakuhle isidunywa senkosi ezulwini, seza saliqengqa ilitye lesuka emnyango, saze sahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwaso ke kwaye kunjengombane, nesambato saso saye simhlophe njengegebhu. Ngokoyika sona ke, bangcangcazela abalindi, baza baba njengamadoda afileyo. Saza saphendula isithunywa sathi kubafazi abo, musani ukoyika, kuba ndiyazi kuba nifuna uYesu, lowo ubebethelelwe emnqamlezweni. Akakho apha, kuba uvukile, njengoko watshoyo, izani niyibone indawo apho ibilele khona inkosi. Yani ngokukhawuleza, nibaxelele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo, kwaye niyabona uyanandulela ukuya kwelaseGalile, nombona khona apho, yabonani ndinixelele. Baphuma engcwabeni ngokukhawuleza ngoloyiko novuyo olukhulu, bagidi baya kubikela abafundi bakhe. Ke kaloku xa baya kubikela abafundi bakhe, khangela uYesu wabahlangabeza esithi, vuyani, beza bambamba ngeenyawo baqhubuda kuye. Aze athi uYesu kubo, musani ukoyika, yani kubaxelela abazalwane bam ukuba baye eGalili kwaye phaya baya kundibona. Ngoku xa babesiya, khangela, kwesuka kwafika abathile babalindi kuwo umzi, bababikela ababingeleli abakhulu zonke izinto ezenzekileyo. Bathe bona bakuhlanganisana namadoda amakhulu, bakubhunga, bawanika imali eninzi amasoldati lawo, besithi, zenithi abafundi bakhe beza ngobusuku, bamba ngelixa belele. Nokuba ithe yavakala le nto ezindlebeni zirhuluneli, thina siya kumthomalalisa, simqinisekise. Ke ayithabatha imali leyo, enza njengoko ebefundisile. Laza elo lizwi laduma kumaYuda kwade kwanamhlanje. Bahamba ke abalishumi elinani baya kwelaseGalili, kuloo ntaba wayebayalele yona uYesu. Ke xa bambonayo yena baqubuda kuye, kodwa inxenye yathandabuza. Weza uYesu wathetha kubo esithi, linikwe mna lonke igunya emazulwini nasehlabathini. Hambani ngoko, niye kuzifundisa zonke izizwe, nibabhaptizele egameni loYise nelonyana nelomoya oyingcwele. Nibafundise ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Kwaye niyabona, mna ndinani xesha lonke kude kube sekupheliswene kwephakade. Amen. Kongezwe iintsikelelo zakhe ekufundweni kwelizwi lakhe. Ngoku singathi sipapasha kwakhona ngoku okokuba iinkonzo nangokwentsasa ziya kuqhubeka ngecala leyesithoba kwakamsinye ekubeni sisuka kule lena inkonzo yakusasa ngoku. Kwaye ngoku sikubiza oku inkonzo yethu yokuphuma kwelanga. Kwaye thina sinezinto ezinkulu zokunibikela malunga nemihlangano egqithileyo. Kwaye sifuna nina bagulayo nabaxhwalekileyo nonke nina nize ngokholo ngale ntsasa ukuza kukholwa ukuba lo uvukileyo uYesu uyaphila namhlanje. Kwaye ukwamnye njengoko abasoloko enjalo akakhange aguquke nakancinci. Ngoko ndifuna ukufunda inxenye encinane yesibhalo apha sifumaneka kwisahluko seshumi elinethoba sikaYobi ukuqalisa kumqolo weshumi elinesihlanu. Nabahlala endlwini yam, nabakhonzazana bam, bandibalela ekuthini ndingowasemzini, ndingowolunye uhlanga emehlweni abo. Ndibiza umkhonzi wam, angasabeli, ndimbongoze ngomlomo wam. Umoya wam umkruqule umgam, nangona ndibongozayo ngenxa yabantwana benyama yam. Abantwana abancinci bandicekisile, ndakusuka, basuke bathethe kakubi ngam, ndilisikizi kumakholwane am, nabendibathanda bandiguqukele.
My bones clave to my skin.
Amathambo am achele eluswini lwam nasenyameni yam. Ndisinde macebethu. Yibani nenceba kum. Yibani nenceba kum. Oh, zihlobo zam. Kuba isandla sikaThixo sindiphethe. Yini na ukuba ninditshutshise njengoThixo kwaye ninganeli inyama yam. Oh, akwaba ngoku ebebhalwa amazwi am. Oh, akwaba ebekrolwe encwadini. Akwaba ebekrolwe ngentlabo yesinyithi kwaye ekhidwe ngelothwe axholelwe eliweni nanini. Kuba mna ndiyazi umhlawuleli wam uhleli uya kusuka eme phezulu emhlabeni ngomhla wokugqibela. Nakubeni emveni kokuba impeli ziwudlavuzile lo mzimba, kodwa enyameni yam ndiya kumbona uThixo. Endiya kuzibonela mna, amehlo am ambona, ingabi wumbi, nakubeni izintso zam ngaphakathi kwam ziphelelwe. Ndingathanda ukuthabatha ukwenzela isiqendwana phaya esifumaneka kulo Yobhi 19. Ndiyazi iqhawe ngeli xesha ngandlela ithile lalifana nesikuko namhlanje, lalisezingxakini ezinzulu njengoko sikubiza amanzi aphezulu. Wayesengqingweni iintsuku ezininzi, wayesakuhlala kwimfumba yothuthu kwaye wayezama ukufumana amazwi okumthuthuzela, ezama ukufumana into eya kumnika inkuthazo kunye nento eya kuba intuthuzelo kuye njengoko wayebona ubomi bakhe bunyamalala busimka kuye. Indawo yokuqala, wayeyindoda endala, into ethile engama90 eminyaka ubudala, kwaye wayehlaselwe sisandla sikaThixo. Ngoku siyazi ukuba uThixo ebengamchukumisanga ngesakhe isandla, kodwa uThixo wavumela uSathana ukuba amchukumise. UThixo unee-arhente zokwenza izinto. UThixo ufuna ububi benziwe, usuka nje akhulule uSathana abenze. Kwaye ukuba ufuna okulungileyo kwenziwe, unabakhonzi bakhe abakhululayo bakwenze. Kwaye uSathana wayechukumise uYobhi njengoko ukumvavanya, ngokuba yena noThixo babe nengxoxo. Kwaye uThixo waxelela uSathana ukuba ndinomkhonzi emhlabeni, akukho namnye ofana nam, nantoni endiyitshoyo kuye uya kuyenza, uyindoda egqibeleleyo nendoda elilungisa. Waza wathi uSathana, ukuba wena ungandivumela nje ndimfumane, ndiyakumenza akuqalekise wena ebusweni bakho. UYobhi, ekungazini zonke ezi zinto ziqhubekayo, yalizisela kwinkxaleko enzulu iqhawe. Noko, ngandlela ithile, xa konke kwakumkile kulo, lalisayibambile indawo yalo kuKristu. Ndiyazi umhlawuleli wam uhle watsho. Ngoku, sifika kwezo ndawo, sonke siyafikelela. Kwaye ndiyakholwa ukuba namhlanje okokuba sihlanganisene apho ukwenzela into ethile enjengalaa njongo inye. Sonke sikwimfumba yothuthu, sineengxaki zethu kunye namahlandenyuka ethu kunye namathuba ethu ethu amabi nezigulo zethu neentliziyo zethu ezibuhlungu nokuphoxeka kwethu. Ke siza ngolu hlobo lwentsasa yepasika ukuza kufumana amazwi entuthuzelo njengoYobhi owayezama ukufumana kwizihlobo zakhe. Namnye kubo oyenakho ukumnika nayiphi intuthuzelo ngenxa yengxaki yakhe. Babemtyhola ngokuba ngumoni wasemfihlekweni. Ngoko, ebindini wayo yonke laa ngxaki, uThixo waza kumhlangula. UYobhi wayebuza, njengoko wayesazi, hayi kuphela ukugula kwakhe namathumba akhe nengxaki neentliziyo ezibuhlungu ngenxa yokuphulukana nosapho lwakhe nabo bonke ubutyebi bakhe. Wayemalunga nobuthabatha ubomi bakhe, kodwa wayeyindoda endala eguge kakhulu ngeminyaka, kwaye esazi ukuba wayesehlela engcwabeni. Kwaye esazi oko, wayekholwa ukuba kwayekukho umntu othile owamzisa emhlabeni. Wayengenakho nje ukuzizela apha ngokwakhe. Kwaye wayesazi ukuba uphuma kutata nomama, kodwa noko laa tata nomama babefanele babe nomntu othile wokubazisa. Kwaye ubiya kujikeleza emva ukuya kuqoqo kubani owazisa owokuqala omnye. Kwaye emva koko wamangala ngoku, yinto engaqhelekanga kokuba naku ndilapha ndijikeleza, ubomi obuphakamileyo kunobo isilwanyana sibubo, kwanobomi obuphakamileyo kunobomi besityalo. Kodwa noko sifumanisa ukuba wathi, ukuba umthi uyafa, uya kuphila kwakhona, kwaye ukuba intyatyambo iyafa, iya kuphila kwakhona. Kodwa wathi, umntu ulala phantsi unikezela ngomoya, aze abephi, oonyana bakhe bayeza kuzila phezu kwakhe kwaye bamhloniphe, kwaye akakubuni oko. Kwaye wayemangalisiwe, yayiyintoni ingxaki yokuba uThixo uya kuvumela ubomi ngolwa hlobo buphila kwakhona njengentyatyambo nezityalo, kodwa indoda ayinakuphila kwakhona? Konke oku kwakumhlupha. Kwaye ukuba nje singatsala kwesi siphetho ngale ntsasa, kwaye oko koko singako apha, silivile ibali lePasika ngokuphinda-phindiweyo saza salifunda ngasemva nangaphambili, kwaye namhlanje kusasazolweni lukanomathotholo niyakuva balungiseleli abohlukileyo belivelela. Kodwa endikucingileyo ukwenzela iqela lam elincinci ngale ntsasa inkosi endinikileyo, ndiya kulivelela kwicala elahlukileyo ukuba ndinganako ukuza kwindawo ye, kutheni sifika kwezi ngxaki? Yintoni eyenza ezi zinto zifike? Kutheni umKristu edideka? Kutheni yonke into ingamhambeli nje ngokugqibeleleyo umKristu, kodwa ayenzeki? Kwaye siyayazi loo nto. Kwaye ngamanye amaxesha sineengxaki ezininzi xa sisiba ngamaKristu kunokuba sasenzile xa sasingaboni. Kakade ibhaliwe, zininzi iinkcwaleko zelungisa, kodwa uThixo ulihlangula kuzo zonke. UThixo uthembise iintswaleko ezininzi, ukuziva okungaqhelekanga nezinto ezingaqhelekanga ziya kuba ngaphaya kokuqonda kwethu, kodwa isoloko isenzelwa okulungileyo kwethu. Asinako nje ukuyiqonda, ngokuba siyiqondile ngoko ayisayi kuba lukholo kuthi. Siya kuhamba ngokuqonda, kodwa siyayenza, kwaye sibe nalo, kwaye sikholwa ngalo ukholo ilizwi lakhe okokuba liza kusenzela into elungileyo. Ukuba besingakubamba oko namhlanje kule ntsasa, ukuba singakubamba ukuba zonke iingxaki zethu, kwaye akukho namnye kuthi ungafumanekiyo kuzo, kwaye ukuba sinokuqiqa ukuba ezo zinto zilungiselelana thina. Kubhaliwe kwesinye sezibhalo eBhayibhileni ukuba izilingo ziziswa phezu kwethu, zinexabiso kakhulu kuthi kunegolide ngokwayo, kuba nguThixo sinika ezi zilingo. Emveni kokuba sibe libango lakhe, uvumo lwethu nobhaptizo lwethu nesithembiso sethu sokuhamba ebomini ukwenzela yena, ngoko sonke isilingo esizayo phezu kwethu sesokusigqibelelisa ukwenzela uzuko lwakhe. sesokusizisa kwindawo apho uThixo anokuzenza abe ngowenene kuthi kunokuba ebenjalo ngaphambili kokuza kwesilingo. Ndifuna ukujoyina ngale ntsasa kunye noYobi ukutsho ukuba ndiphile ithuba elide ngokwaneleyo lokuba ndazi ukuba okuya kuyinyani. Ndikubonile ebomini bam okokuba lonke ixesha imeko enkulu ivuka endingenakho ukujikela ngaphaya kwayo okanye phantsi kwayo okanye ngaphaya kwayo. UThixo wenza indlela kwaye iphumela ngokuzukileyo. Ndiyammangala nje ukuba ubabalo lwakhe lusoloko luyenza njani, kodwa uyayenza. Kwaye khumbula, kuzo zonke ezi zinto uSathana uzama ukusenza phakuphaku. Kwaye asixaphukisi esenza ukuba sicinge, oh, kutheni oku kwenzekile, kutheni bendingenakuba ngolu hlobo. Kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo xa ndiphuma kweyona yakhe yantle neyokoyoko indawo endakhe ndayibona kubo bonke ubomi bam yayisisakhiwo esikhulu somzalwane wethu uOral Roberts. Xa ndabona elabhastile lingqindilili kwaye kungekho festile kuso naphi na, kodwa indlela esasenziwe ngayo. Kwaye ndakhe ndaseHollywood, ndakhe ndaba kumabhotwe ookumkani, kwaye ndakhe ndaba kuyo yonke indawo ekunokubakho kuyo kunqabile kwihlabathi lonke kunye nazo zonke ezigwagwisekileyo ezithandekayo indawo nekhaya, kodwa andizange ndabona nantoni nayiphi indawo ukuthelekisa kunye naso naphi na konke konke. Indlela iingcingo zealuminiyam zithungelene ngayo ingaphakathi ngokudibeneyo, kwaye oh, andizange ndabona nayiphi into eqheleqhele kanjalo kubo bonke ubomi bam. Xa ndangena phaya kwaye ndathabatha izandla zam ndakhuhla ezo zibonda zeepali kunye neenkulu inyengane, konke kukwisimo sobutliniki bukayise nyana nomoya oyingcwele ukuqingqwa kwayo. Zonke ezo zinto ndandisandula kusuka kwesikamzalwane uTommy Osborne, kwaye ndabona owakhe omkhulu ongamandla umsebenzi phaya awenzele iNkosi. Ndema ngaphandle ndajonga ngasemva kwesasakhiwo ndaze nacinga, Thixo, ngokuqinisekileyo ndiye ndaba ngumana hanisi, ngokuqinisekileyo ndiye ndaba ngumlahlelwa ngaphandle ndaweni ithile, kuba olu lungiselelo lwala madoda luphuma kolwam. Ndaze nacinga, yintoni mhlawumbi andithembekanga kakhulu Nkosi okokuba akunakundithemba nangantoni na efana leya, nkqu nezincinci iidola ezimbalwa ondivumeleyo ndibhatalele imikhankaso nezinto ngoko bazama ukundithumela kwindawo yokohlwaya ngenxa yazo. Kwaye kutheni ndingongako umhanahanisi, okanye kutheni ndingumntu ongako ukungathembeki? Ndandikwimfumba yothutho njengakuYobi wakudala wayenjalo. Xa ndema ngaphandle phaya kunye nokungakwazi ukuphefumla kobuya bungakaya obungangamsha okokuba inkwenkwe elihlwempu ezalelwe kwindlu yodaka iPentecost inokwenza kwaye izise okuya kwesiya sikhulukazi isakhiwo, ndaza nacinga, oh Thixo, mhlawumbi andifanelekanga. Kanye ngoko elincinci izwi leza lisihla ukunqumleza kwezo ntonga lazelathi, kodwa ndisisabelo sakho. Ndaza ndacinga, oh Nkosi Thixo, oh kuyeke nje okuya kuhlale ngalaa ndlela ngoko Nkosi. Ngokuba bendingayi kuba nako ukuhlakanipha bokwenza umsebenzi omkhulu onjengalowa ukwenzela wena, emna ndingumntu oliqaba, kodwa oko nje wena usisabelo sam, ndingowakho kwaye uya kundikhokela. Andinakuzikhokela ngokwam, kodwa oh Nkosi ndikhokele. Zezo yure zibalulekileyo ezisicinezelela kwezo ntlabathi zimbilisekileyo. YayiseBhayibhileni, kwaye khumbulani, akukhathaliseki nokuba inkulu kangakanani imbandezelo, uSathana akanakubuthabatha ubomi bakho ade abe ugqibile ngawe uThixo. Akukho nto inokwenzeka kuwe ngaphandleni kokuba uyivumele uThixo. Akukho bubi bunokuza ngaphandleni kokuba ubuvumele uThixo. Kwaye kokulungele wena ekusebenza oko. Masicingeni, phaya xa iimpuphuma zafika ukuza kutshabalalisa ihlabathi, yayingenakutshabalalisa uNowa. UNowa wayengenakutshatyalaliswa ngenxa yokuba uThixo wayenomsebenzi wokuba awenze. Ngenye imini ezantsi kwisizwe esikhulu phantsi kokukhonkwa okukhulu kwakukho abantwana abathile bamahebhere esibaziyo njengoShadreki noMisheki noAbednego kwaye kwafikelela endaweni apho kwafuneka benze isigqibo sokuba into ethile kufuneka yenziwe babe ukholo lwabo lwabekwa kuvavanyo kwaye xa ukholo lwakho lubekwa kuvavanyo ngoko sukusilela hlala kanye noko ukukholelwayo kwaye xa ukholo lwabo labekwa kuvavanyo kwaye baya kwiyure ebalulekileyo hayi kuphela baya eluthuthwini kodwa baya ezikweni elivuthayo kodwa usathana wayengenakubatshabalalisa kuba injongo kathixo yayingekazalisekiswa babenokuya phaya neli themba ndiyazi umhlawuleli wam uhleli babenokungena phaya neli themba apha siqinisekisiwe okokuba uthixo unako ukusihlangula kweli ziko livuthayo kodwa nokuba akunjalo asiye kuqubutha kumfanekiso usathana wayengenako ukubathatha wayengenakumpilisela kwiphuphuma unowa ide ibe igqityiwe injongo kathixo wayengenakubatshutshisa abantwana bamahebhere ide ibe injongo kathixo igqityiwe wayengenakumbulala uyobhi ngamathumba neengxa ide ibe igqityiwe injongo kathixo neengonyama zazingenakho nokumtya udanyeli ide ibe igqityiwe injongo kathixo nokufa nokwaluphala kwakungenakho ukumthatha uAbraham ide ibe igqityiwe injongo kathixo kwaye kungenakho ukukuthatha wena okanye kungathatha mna ide ibe injongo kathixo yobomi bethu igqityiwe ke siqokelela ngokusuka phaya intuthuzelo kwaye kutheni uthixo evumela iingxaki zifike uthixo uyifaka umkhala ingxaki afake imikhala emlonyeni wayo ayenze ithobele yena kwaye ezo ngxaki zisizise kubudlelwana obusondeleyo kuthixo kwakungekho mnyama de impuphuma yafika kodwa emva kokuba unowa ecinezelelwe kulaa meko awayekuyo ukudada iimini nobusuku obumashumimane kuqhiphela kwaye umkhonjane omcinci usihla unyuka emanzini kwakusemva kokuba impuphuma yayigqithile apho wabona umnyama kwityelawo lokuqala umnqophiso wethemba umnqophiso wesithembiso emva kokuba edlule embandezelweni emva koko wabona isithembiso leyo yindlela obona ngayo isithembiso emva kokuba ugqithe kwimbandezelo ndiyawuthanda la mbongo okanye indumiso mandithwalelwe ekhaya ezulwini na ngomandlalo weentyatyambo nokulula ngelixa abanye balwileyo ukuzuza ibhaso badada kumalwandle egazi sicela ubuntofontofo noxolo uthixo usinika okungcono anokusinika kona izilingo nembandezelo oko kungcono kunobuntofontofo noxolo ubuntofontofo bethu bungapheshaya nje komlambo kwade kwaba lithuba abantwana bamahebhere banyanzelwe kwiziko elivuthayo kwenye yezona zibalaseleyo iimvavanyo zabo apho babona lowo ufana unyana kathixo emile phakathi kwabo iingxaki zabo zavelisa unyana kathixo emile phakathi kwabo kwimpepho ukuvuthelela kude iliza lobushushu kodwa hayi bade baye emlilweni apho laa mthuthuzeli wavelayo yayingudanyeli owayenesigqibo entliziyweni yakhe sokuba akasayi kuzingcolisa ngezinto zehlabathi waze wanyanzelwa ukudlula esilingweni okokuba uya kuthandaza kuthixo okanye aye emhadini weengonyama kodwa kwakusemva kokuba ubushushu babufakiwe kwaye waphoselwa emhadini weengonyama okokuba emva koko wabona ingelosi yenkosi imile phakathi kwakhe igxothela kude laa ntsika yomlilo inkulu imile phakathi kwakhe neengonyama kwaye iingonyama zazingenakumfumana ngokuba wayegqithe kuzo izilingo nezihendo neengxaki kwaye wayesazi ukuba uthixo wakhe wayenakho ukumhlangula kokuya yayinguAbraham emveni kokuba ebone umhlaba usiba ngumqwebethu kwaye nembalela efika waze ulothe wazahlula kuye wehla waya kuhlala ebumnandini nehlabathi. Kwakusemveni kokuba evile izikhwino nezililo zabelusi bakhe, engenangxa yeenkomo zakhe, kodwa wahlala emhlabeni uThixo amnike wona nawamxelela ukuba abe ngumphambukeli kuwo. Kwaye okwangaloo mini emva kokuba evavanyiwe de owakhe umonde waba sekupheleni, kwakungalaa mhla wokuba xa emva kovavanyo lugqithile wathetha ubuso ngobuso no-Elohim phantsi komoki ngalaa mini. Kwakusemveni kokuva ubunzima ngezilingo zakhe emva kokuba egqithe ezingxakini awathi wadlula kuzo, awathi uThixo wabonakala kuye kwisimo somntu. Wahlala phaya wamxelela ukuba wayetshatile kwaye igama lomfazi wakhe yayinguSara, kwaye wathi wamhleka ententeni nasemva. Kwakuphaya apho uAbraham wambiza Elohim. Kwakusemva kovavanyo nembandezelo. Oh, ukuba ibandla lingavukela kulo namhla ukufumana ukuba emveni kweengxaki novava nokuhlekwa nokwenziwa intlekisa izinto elithe ibandla ladlula kuzo, ibandla lobupentekoste yokuba sibone uThixo phakathi kwethu esenza imiqondiso emikhulu nemimangaliso. Emva kokubulaleka neengxaki zemini, emveni kokuba igqithile yonke, emva koko siya kumbona uYesu ekugqibeleni. Uyakube elindele mna, uYesu omhle nonyanisekileyo, kwitrone yakhe entle. Uyakusamkelela ekhaya emveni kokuba usuku lugqithile. Ngelixa iseyimini, masisebenze. Onke la madoda makhulu oko bekuya kuthatha okungako kwenkonzo yethu yakusasa ekuyini kuchazeni okuya, agqithe kwizilingo aze ambona uThixo, bagqitha kuzo izilingo baze babona iingelosi, bagqitha kuzo izilingo nezityhilelo baze babona imiqondiso nemimangaliso nezinto. Kodwa akukho namnye kubo owabona oko uYobhi wakubonayo. Onke wona loo madoda, emveni kokubona iingelosi nokubona uThixo nazo zonke ezi zinto, zange abone kwanto enokuwanika amathemba ngaphaya kwengcwaba. Kodwa uYobhi wabona uvuko, wabona iPasika, wabona into ethuthuzela yonke intliziyo. Emveni koko xa wenzayo, akwaba ebebhalwa amazwi am encwadini, akwaba ebekrolwe ngentlabo yesinyithi eliweni. Yabona, yona yonke into yamjikela, abakhe nkqu nezicaka zakhe bezingayi kuthetha naye. Umfazi wakhe wayengowasemzini, nanko ehleli kwimfumba yothuthu esasilingo sikhulu, laze ibandla leza lamnikela umva iintsuku ezisixhenxe, kwaye kungekho bani onokumthuthuzela. Emveni koko kufanela wabona umbono wePasika xa wakhalayo, ndiyazi umhlawuleli wam uhleli, kwaye ngemihla yokugqibela uyaguma emhlabeni, ndiyazi. Akwaba amazwi am ebekrolwe ngentlabo yesinyithi elityeni, ukuze amazwi am angabi nakunyamalala tu, kuba ndiyazi umhlawuleli wam uhleli, ndiyazi, ndiyazi. Wazi ntoni Yobhi? Ndiyazi umhlawuleli wam uhleli. Ingaba uqaphele? Hayi nje kuphela kwakukho mntu uthile ophilayo, kodwa wayengumhlawuleli kuYobhi. Malisikelelwe igama lenkosi. Ndivuya kakhulu ekubeni inxalenye yePasika, yokuba ndiyinxalenye yolwavuko, kwaye siyinxalenye yalo ngale ntsasa, ngokuba ngaphakathi kuthi kuhleli obabomi bovuko, oko kukuthi umxhamli owazisa iPasika. Ndiyazi ukuba umhlawuleli wazi ntoni. Andiyiqashiseli, sinokuqashisela okuninzi namhlanje. Ndiyazi umhlawuleli wam uhleli. Ewe mhlekazi, ngoko wayeyintoni yena? Ukuba wayephila, wayengumhlawuleli kuYobhi owam, ibhekiselele emntwini owam, umhlawuleli wam uhleli. Kwaye yintoni enye oyaziyo Yobhi? Yintoni oyibonileyo kulaa mbono? Kwaye ngemihla yokugqibela uyakuma emhlabeni, nakubeni iimpethu ziwudlavuzile umzimba wam, kodwa enyameni yam ndiya kumbona uThixo endiya kuzibonela mna. Ndiyazi umhlawuleli wam uhleli, kwaye uyakuma phezu komhlaba ngemihla yokugqibela. Nakubeni izintso zami ngaphakathi kwami ziphelele. Nakubeni impethu ziwudlavuzile umzimba wami. Kodwa enyameni yami ndiyakumbona uThixo. Khona phaya kwabakho owona mbono omkhulu. UDaniel wabona ingelosi. Amakhwenkwe amaHebheri abona unyana kaThixo. UNoah wabona umnyama. UAbraham wabona uThixo ubuso ngobuso. Kodwa uYobi wabona uvuko. UYobi wakhangela phambili onke amaqhawe nabakhulu abangcwele beBhayibheli wakhangela phambili kulamhla ngengqiniseko ngemibono yabo ngezithilelo zabo zokuba kuya kufika ixesha lovuko. Ngoku sibona imisebenzi emikhulu iqhubeka, sibona amandla amakhulu kaThixo, sibona izinto ezinkulu anokuzenza. Ubungenakujonga elangeni uze wazi ukuba asingomandla kaThixo azisa elalizwe lijikeleze elalanga. Ubungenakubona ixesha lasentlakohlaza lifika ngaphandle kokwazi ukuba kukho uThixo. Ungabona ukuphiliswa kwamehlo ayimfama iindlebe ezizithulu uyazi nguThixo. Kodwa ukuba oko ebekukho konke obekukho kwaye emveni kokuba sifile besiphelile, kodwa uvuko iPasika, oko koko kwatywina yonke into awakhe uThixo wayethembisa yayiluvuko, kwaye kwafanele babe nobethelelo emnqamlezweni phambi kokuba ube novuko, kwaye ngaphambi kokuba ibandla liyakuze libe nakho ukubona amandla ovuko, phambi kokuba ndingaze ndibe nakho ukubona ulungiselelo olutsha lusenzeka ngokwam, phambi kokuba ungaze ungene kubudlelwane obutsha kunye noThixo, kufanele kubekho ukuzibethelela emnqamlezweni ukuze kube nakho ukuza uvuko. Kufanele sife kwiingcinga zethu, sife kwiindlela zethu, sife kuyo yonke into esirhangqileyo, siphumele kwizilingo nembandezelo ukuze sibe nokubona uvuko olutsha, ubomi obutsha. Ngaphambi kokuba umoni angaze abe ngumKristu, kufanele kufike ukufa, emveni koko uvuko. Ngaphambi kokuba uAbraham abe nokubona uElohim, kwafuneka kubekho 25 iminyaka ovavanyo. Ngaphambi kokuba abantwana bamaHebhere babe nokubona unyana kaThixo, kwafuneka ukuba baye kwiziko elivuthayo. Ngaphambi kokuba uDaniel abe nokubona ingelosi, kwafuneka aye kumhadi weengonyama. Ngaphambi kokuba uYobi abe nakho nokubona uvuko, kwafuneka angene aze aphulukane nayo yonke into awaye nayo. Kodwa emva koko ngombono wabona, kwaye ukuba uYobi ngombono kunokuma ngokommelela okungako phezu kwesithembiso kukangakananani ukuba ngaphezulu esifanele sikwenze emveni koKristu evukile kwabafileyo waza waba ziziqhamo zokuqala zabo balalayo, waye wathumela emva umoya oyingcwele njengetywini lesithembiso phezu kwethu ukuze nathi ngokwethu sibe siya kuphila. Ngokuba ndiphila, niyakuphila nani. Ukubona ubukhona obukhulu bakhe phakathi kwethu busebenza, busenza kwa imiqondiso eminye nezimanga athe wazenza emhlabeni esinika amathemba, kwaye siza kuvuko emva koko sisalele kwimfumba zethu zothuthu. Masisuke kwimfumba yothuthu namhlanje kunye nombono omtsha, kunye namandla amatsha, kunye nokuzinikela okutsha bokuba sibona uThixo emandleni akhe. Sibona uvuko lwezinto lusiza. Sikwixesha lokufa, sihleli kumasango okufa, izizwe zikumasango okufa. IRussia ifumanise isixhobo esitsha ngoku. Njengoko nonke nivile kunomathotholo nento, akusadingeki baze khona ngapha bayiqhushumbise ngesiqhushumbisi. Banokuzisa nje into encinci ethile ngapha, bangene phakathi kweentlola zabo, bafafaze into ethile kwisizwe ngasinye, kwaye wonke umntu uyakukhubazeka malunga na24 eeyure. Beze ngapha kwaye xa nivuka, nanko umRussia ekukhaba ecaleni, omkhulu unogada womRussia, ethatha indlu yakho, edlwengula umfazi wakho, alahlele abantwana bakho esitratweni, kwaye athabathe nendlu yakho. Banokuyenza, abayikuphulukana nenye into. Banayo, akukho bani waziyo yintoni. Yabona, yonke into iyondelelana ngoku. Banokusebenzisa okuya kwaye bangoyiki ngako, ngokuba akukho namnye ongomnye unayo. Asazi ukuba iyakuza njani, yintoni eyakwenzeka, kodwa sazi into enye eyokuba sikwimfumba yothuthu, isizwe sikwimfumba yothuthu, ihlabathi likwimfumba yothuthu. Kwaye ngokuba ihlabathi likwimfumba yothuthu, ndivuya kakhulu ngokuba umoya kaThixo unokuza, kwaye singathi Ndiyazi umhlawuleli wam uhleli kwaye ngomhla wokugqibela uya kuma phezu kwalo mhlaba ngenye imini uya kuza. Akumangalisi imbongi yabhala ekuphileni wandithanda, ekufeni wandisindisa, ekungcwatyweni wathwalela kude izono zam, ekuvukeni wagwebelwa simahla ngonaphakade ngenye imini iyeza. Oh, usuku oluzukileyo. Kwathatha iGetsemane yamachaphaza egazi krazula ukuphumela kufele lwakhe phambi koko, kwaye kwathatha intlungu ekukhohlakeleyo yeKalvari phambi kokuba kube kunokuza isiqinisekiso soThixo ngunaphakade onokuvusa abafileyo. Yathatha iGetsemane kunye neKalvari ukwenza iPasika ngenene yakwenza. Indlela abo bapostile phezu kwaloo ntsasa xa babetyhafiswe kakhulu, wade uPetros wathi, "Ndityhafiswe kakhulu, ndiyakholwa, ndiyakubuyela emva ekulobeni kwakhona, ndiyakubuyela emva ezantsi ndimbonile." Babe namathemba amakhulu kwaye bekholelwa kwaye yonke into, kwade kwafika kulaa ndawo inkulu iminyama. Yintoni awayeyenza uThixo? Wayezisa abo bapostile kwimfumba yothutho, wayebazisa kwindawo apho babenokuba nokholo lwabo luqinisekiswa kubo. Kwaye uPetros wathi, ndimbonile yena esenza imimangaliso emikhulu ezantsi ngaseGalile, kodwa ulele ngaphaya sile kwaye banda engcwabeni. Ndiyakholwa, ndiyakusuka ndihle ndiye elwandle ngale ntsasa ndiphose umnatha, kwaye nje ndiyakuloba. Mhlawumbi ndingajonga ngaphaya kolwandle ndize ndisimanise. Ndiyakhumbula ndimbona yena xa wasilinda enxemeni. Ndiyakholwa, ndiyakuya nje ezantsi. Baze abapostile bathi, niyazi intoni? Ndiyakholwa, ndiyakusuka nje ndihambe nawe. Oh, babematshekile, babelile de amehlo abo aduma. Indlela esazi ngayo yokuhamba ezo ndawo, indlela esazi ngayo sonke siqhelene nezo zinto. Ndiyakhumbula xa ndabeka uthandekayo ngaphaya engcwabeni phezulu kumphezulu wenduli ngaphaya ebizwa impuma okanye Walnut Ridge Cemetery. Indlela endabeka ngayo usana oluncinci khona phaya, kwaye bendiyakulila kwingalo kamama de ndalila ndade andabi nakulila ngakumbi. Ndandenze yonke into endiyaziyo, ndade ndathatha umpu ukuzama ukuzibulala. Ndandikweli njalo ixesha, kwaye yayiyilaa yure kwelaa gumbi lincinci phezulu phaya ndisemadolweni apho amazulu avuleka, ndaze ndambona yena emile phaya kubuqhaqhawuli bokungenakho ukufa. Kwakuphaya kulayure apho ndeva iingalo zakhe zindigona emagxini am esithi, "Bill, akuqondi, singcono kakhulu kunawe." Yabona, ithabatha ubethelelo emnqamlezweni, ithabatha ukutyunyuzwa kwentyatyambo ukukhupha isiqholo kuyo, ithabatha ukutyunyuzwa kobomi ukufumana okona kungcono kubo okukhoyo. Eso sisizathu uYesu kwafanele atyunyuzwe ukuze akhuphe oko waye kuko. Wayengenakuma phambi kokubethelelwa emnqamlezweni athi, "Lonke igunya ezulwini nasemhlabeni linikelwe esandleni sam." Kodwa emva kokubethelelwa emnqamlezweni wayenokuma aze athi, "Lonke igunya ezulwini nasemhlabeni linikelwe esandleni sam." Kodwa lenza ntoni? Lathatha ubethelelo emnqamlezweni kuqala. Ithathe ukutyunyuzwa nokuphoxeka kwabapostile. Babembonile umsindisi wabo lo babemthanda, kwaye bambona nkqu evusa nabafileyo engcwabeni. Babembonile yena ekwenza oko, wazemva koko bacinga, "Nanko elele phaya ebanda engcwabeni ngokwakhe ngale ntsasa." Yathatha abo bantu ababembonile yena evula amehlo emfama, bambona emile phaya kwaye ebona ezona ngcingane ezazisentliziyweni zabantu. Wazi njani yena babeya kutsho okokuba bona babesiza emva kwakhe? Wazi njani yena? Kutheni angazange amazi uJudas wayeya kumngcatsha yena? Kutheni engazange azi ukuba amasoldati ayesiza esuka entabeni phaya kunye nezikhali namakrele nayo yonke into ukumfumana, ukuba wayenokubona iingcingane zabo? Yabona, umtyholi wayesebenza kubo ebabeka kwimfumba yothutho kuba babefuna ukubanika ubungqina bo, "Ndiyazi, hayi ndiyaqikelela," okanye mhlawumbi njalo, "Ndiyazi, ndiyazi." Kwaye khumbula, ezo zilingo ziziswa phezu kwakho ngendlela ekwanye ke ukuze ungathi ke mhlawumbi esi silungile, mhlawumbi isibhalo sinyanisile, mhlawumbi impiliso engcwele ilungile, mhlawumbi umoya oyingcwele ulungile. Kodwa xa ufumana loo mava kwaye uphume kwelaa thuthu uze ufumane isityhilelo sikaThixo ngobhaptizo lukamoya oyingcwele, ungakhwaza, ndiyazi umhlawuleli wam uhleli ngokuba uphila kum. UPetros wathi, ndiyakuloba. Abapostile bathi, ndiyakholwa, ndiyakuhamba nje nawe. Kwaye nabo babekwimfubha yothuthu lwabo ezantsi phaya emlindini wolwandle, kwaye ingxaki iqhubeka ngendlela eyayiyo. Kwaye ndingamva omnye wabo esithi, oh, ingenzeka njani yona, Petros? Ingaba yiyo njani into enjeya yokuba indoda enjeya ife? Ingabekwa njani engcwabeni ngendlela eyayiyo? Ingema njani ibayeke bayitsikele ebusweni bayo kwaye batsale indevu babeke esasithaba entlokweni yayo? Ingayenza njani loo nto? Oh, kwaye futhi ibe nguThixo, andinakho nje ukuyiqonda. Oh, enjani impoxeko? Kwaye ngequbuliso bajonga ngaphaya elunxwemeni nje uhlobo olunye lwesityhilelo awathi uYobhe wasifumana phaya, babona oko uYobhe wakubona amawaka amane eminyaka angaphambili. Nako kumi umhlawuleli ephila kwaye emtsha eme elunxwemeni enomlilo owenziweyo kunye nentlanzi iphekiwe kuwo ngolwa hlobo, waze wathi wabamema. UYesu unesithebe sibhekiwe apho abangcwele bakaThixo bondliwayo, umema abakhethiweyo bakhe abantu, yizani nidle, ngemana yakhe uyabondla kwaye esonelisa sonke isidingo sethu. Owu, yona kumnandi ukudla noYesu lonke ixesha. Indlela esinokucinga oku ya, indlela ekwathatha ezo zinto zinkulu, indlela awathi uPawulos umpostile, laa mpostile mkhulu owagqitha kwixesha lakhe lengxaki xa wangqina ukufa kukaStefano, kwaye wabona ubuso bakhe obuncinci bujonge ngasezulwini kwaye amatye embetha ebusweni, waze wajonga phezulu waze wathi, ndibona amazulu evulekile, ndibona uYesu emi ngasekunene kukaThixo. Wathi, Nkosi, ungabamiseli esi sono. Kwaye uPawulos ebambe idyasi oko kwambeka iiveki emva kweveki phezu kothutho esiya phambili nangasemva, de ingqondo yakhe yayingcolisekile wade wabe usendleleni yakhe ehlayo isiya eDamasko ukuya kuzama ukulwa indlela yokuzikhupha njengendoda isiya kwibhotile yewhisky izama ukutshonisa usizi lwayo. Wayesembindini waloo nto xa kweza ilizwi lisuka ezulwini okukhulu ukubengezelayo ukukhanya, kwathi, Sawule, Sawule, undithutshisela ntoni na mna? Wambona, wamqonda okokuba wayenguYesu ovukileyo, lowo wamngqinayo ukufa kwakhe wayevukile kwakhona. Oh, ndingakhumbula obam ubomi endleleni ehlela entshabalalweni xa ndeva izwi elimnandi, ndinguYesu, bendifile, ndiyaphila ngonaphakade, ngokuba ndiphila ningaphila nani ngokunjalo. Kusukela ngela xesha ndibeka isandla sam kwesakhe, ndamthemba yena kuzo iindawo ezimnyama. Xa amaxesha efika apho ndingenakho ukubona yeyiphi indlela endihamba ngayo, futhi ndisawuthemba yena. Lonke ikholwa elingumKristu kufanele lityhalelwe kwezo zilingo, lonke ikholwa elingumKristu kufanele libekwe kwimfumba yothutho ukuze libe nokuphuma linamava, ndiyazi umhlawuleli wam uhleli. Asizi apha ngale ntsasa nje ukuza kuhlala sithethe malunga nomcimbi othile wembali, nto leyo yonke iyinyaniso, kodwa siza apha kunye nobungqina ngale ntsasa. Ndiyazi ukuba uYesu Kristu ungunyana kaThixo, ndiyazi ngaphaya kwalo naliphi ithunzi lentandabuzo, ndiyazi ukuba wavuka ekufeni kwaye phila ngaphakathi kwam namhlanje, ngowam kwaye ndingowakhe, ndiyindlalifa kunye naye ebukumkanini bukaThixo. Ipasika, ipasika izisa into enkulu, uvuko, ithemba elitsha. Ingaba unalo ngale ntsasa? Ingaba lusentliziyweni yakho? Ingaba uyazi ukuba umhlawuleli wakho uhleli kwaye wenza zonke izinto zisebenzisane? Uthi, mzalwana uBrenham, ndihleli apha ndilinde umgca wokuthandazela. UThixo usebenza oko nje ukwenzela okulungileyo. Kwakutheni laa nkwenkwe incinci intle ngenye imini yabethwa ngobumfama ngexa yayizalwa ukuze uThixo afumane uzuko kwaye apequle isizwe? ngokuqinisekileyo. UThixo uyazi akwenzayo, uThixo uyazi, kwaye ubeka thina kwimfumba yothutho ukuze asibonise uzuko lwakhe. Ke ngale ntsasa nditsho oku sihlobo, emva kwamashumi amathathu ananye eminyaka yolungiselelo, emva kwamashumi amathathu ananye eminyaka yokusebenza nzima entsimini, ndifuna ukwenza ubungqina bam koku. Ndikubonile ukuphoxeka, ndibone ixesha apho ndicela izinto ndaze ndalilela izinto, ndangqibela izinto kwaye ndasilela ukuzifumana. Kodwa ukuba nje ndingalinda ngomonde kuThixo, emva koko ndiyazi ukuba isebenzela nje ngokuchanekileyo okulungileyo, iphumela nje ngokuchanekileyo kokulungileyo, yenza nje ngokuchanekileyo into elungileyo. Xa ndaphulukana nosana lwam uSharon wam omncinci, ngaoko kwakuyinto eyayindiqhubekisayo. Ndathi, ingaba kukulungileyo njani okuya, ingaba kukulungileyo njani? Kwaye iinyanga kamva xa ndambona emile phaya kubo bonke ubuhle bentombazana encinci ithetha nam, imile ecaleni kwaleya indala inqwelo yaphukileyo ezantsi phaya, ndazi ukuba wayenokuphila, wayenokujika abe ngongalunganga, uThixo kwafuneka amthathe ngelixa wayesemncinci elungileyo. Ndiyazi ndiyakumbona kwakhona, ndiyazi ndiyakumbona, ndiyazi ngaphaya nakwisiphi isithunzi sentandabuzo. Ndicinga ngomfazi wabo amashumi amabini anesibini eminyaka obudala ethathwa nje kuphela esebuntombini, umama omncinci phaya. Xa amaphepha anika intloko ndaba apha, umama omncinci ohloniphekileyo suke wafa. Oh, indlela eyopha ngayo intliziyo yam, ndandingazi emandikwenze. Kodwa namhlanje ndiyazi yonke yayisebenzela okwam okulungileyo. Ndiyazi ubomi babufanele bugutywe, bujijwe, bucudiswe, kukhutshwe oko kwakukho ngaphakathi ngaphandle. Kwakukho okuninzi ngaphezulu okungu-Brenham Empire, kwafuneka kucudiswe, kukhutshwe phambi kokuba uThixo azazise. Kwakukho okuninzi okunguwe ngaphakathi kwakho, de uThixo kufuneke akucudise, akukhuphe ngezilingo. Kwaye ngelixa okwakucudiswa kufika kunzima, kodwa emva kwethuba izibhakabhaka ziyacenga. Emva koko uyayibona injongo kaThixo, emva koko uyakhala. Ndiyazi umhlawuleli wam uhleli, kwaye ngemihla yokugqibela uya kuma emhlabeni, nakubeni iimpethu ziwudlavula lo mzimba, kodwa enyameni yam ndiyakumbona uThixo. Ezi zilingo zincinci nezinto zezomzuzwana nje, kwaye ziyanyamalala kwaye zidlule, kodwa zenzelwa kuphela okulungileyo kwakho. Masikukhumbule oko, kokuba uThixo uya kufumana uzuko. Singathobisa iintloko zethu nje ithutyana. Ndifuna ukucela phambi komthandazo, ingaba kukho nabani apha ongathanda ukukhunjulwa kwilizwi lomthandazo phambi kokuba sivale uThixo wakusikelela? Bangaphi khona apha abangatshoyo ukuthi ndifuna uThixo kwiyure yokulingwa kwam ngoku, ukuba andinike amava amatsha ukuze ndibe nokuphuma ndimtsha kwakhona? Phakamisa isandla sakho uthi, ndifuna oku kube luvuko lwam, iPasika lundivusele kumathemba amatsha kunye namandla amatsha, impilo entsha novuyo olutsha. Inkosini isikelele bantu bam abathandekayo. Oh, Thixo wethu nomsindisi wethu, sinombulelo omkhulu kuwe ngale Pasika, ngoko ikuthethayo ezintliziyweni zethu. Kwaye ngokho ngaphaya ukunqumla umhlaba, singambona ukuza kwenkosi uYesu njengoko ezilungiselela yena ngoku enxiba iimpahla zakhe zobukumkani. Kwaye ibandla liyanxiba, umyeni unxiba ingubo yakhe yomtshato, phaya kulungiselela ukubakho umhlangano omkhulu kwamsinya. Le mfumba yothuthu ayinakuma naphakade. Xa sisiva abantu behleka, behlekisa ngathi, kwaye besibiza ngala magama anyelisayo wa baqengqeleki abangcwele, kwaye behlekisa ngathi, kwaye besithi asilunganga kwasengqondweni. Oh, ayinakuma lonke ixesha Nkosi. Kodwa masibe njengoYobi, sibambe ubungqina bethu. Masibe njengoDaniyeli kumhadi wengonyama, okanye abantwana bamaHebhere kwiziko elivuthayo, okanye uAbraham kuhambo lwakhe. Sincede, oh Nkosi, ukuba sime ngokunyanisekileyo side sibone laa nto inkulu isenzeka. Xa iqilongo liya kuhlokoma baze abafele kuKristu bavuke, thina abasaphilayo nabaseleyo siya kuguqulwa ngesiquphe ngokuphanyaza kweliso, kuze emva koko kufike laa Pasika yethu awathi uKristu wayonwabela kwishumi elinesithoba lamakhulu eminyaka eyagqithayo ngale ntsasa, kwaye wathi, ngokuba ndiphila niya kuphila nani. Lo Yesu mnye, owathatyathwayo wasuswa phakathi kwethu, uya kubuyela nje ngendlela ekwanye awe mkayo. Siya kumbona yena, kwanenxeba ngalinye esandleni sakhe, naso sonke isiva semeva entlokweni yakhe. Siya kumbona. Oh, ndiya kumazi yena. Kwaye ndisindisiwe ngecala lakhe ndiyakuma. Ewe Nkosi, inhliziyo yam ehluphekileyo njengoko lo mzimba wam utyhafileyo uqalisa ukugoba phantsi komthwalo. Amaxhala nokubulaleka kwamasimi esivuno, amasimi omsebenzi, namanyuka ndisihla nokungavumelani phakathi kwabalungiseleli abanekrathi nanjalo njalo ukunqumleza indawo nabantu behlekisa namandla angcolileyo. Kodwa oh Nkosi, ngenye imini siyeza njengo-Eliya ezantsi emlandweni sijonge ngaphaya kubotshelelwe kulo lonke ityholo inqwelo yomlilo eya kusithwala isimkise. Masazi ukuba ezi mfumba zothutu zingumkhusane nje okusifihla kulaa nto inkulu elele nje ngaphambili olwazuko olukhulu. Sanga singahlala sinyanisekile njengoYobi side simbone yena ubuso ngobuso. Sanga singaba ngabanyanisekileyo njengenkosi yethu yayinjalo njengomzekelo wethu ukuba siye eCalvary nathi silungele ukubethelelwa kwaye sibethelelelwe emnqamlezweni kunye naye ukuze kube nakho ukubakho uvuko ebomini bethu. Yinikeze Nkosi wanga ukuba kukho abagculeli apha abanjengoPaulos wakudala abenza intlekisa bangabangafumana ipasika kwindlela yabo egodukayo ngale ntsasa. Yinikeze Nkosi. Siyathandaza Nkosi ukuba abo bakwimfumba yothuthu yentshabalala imfumba yesigulo okokuba oku iya kuba yiyure abaya kuhlangulwa ngayo. Phezolo ndithetha kulaa mfazi omncinci ngaphandle esikhojini kunye nomyeni wakhe indlela ngaphaya ePhoenix kwimeko yemaxongo naloo mihlaza mikhulu ilele phaya kubo kwaye namhlanje ngoku uphile qede kwaye elungile kwaye usana oluncinci ebelinentliziyo yalo iza kukhutshwa lihleli apha esakhiweni ngale ntsasa liphilile kakuhle inkwenkwe encinci eyimfama eyakhe yahamba ebumnyameni ingazange ibone ukukhanya kwemini iyahamba namhlanje kwaye ibona ukukhanya kwemini kwaye oh Thixo indlela esekubulela ngayo wena ngako oku kwaye konke kukujonga ngaphaya komkhusana kulaa mhla mkhulu wovuko. Yinikeze bawo kwaye ubenze bazi ukuba ezi zinto bekufanele zibe ngalaa ndlela ukuba ezi inkwenkwe encinci eyimfama inokubona okokuba umntwana omncinci obenengxaki yentliziyo anganika ubungqina kwabanye. Zonke ezi zinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bakuthandayo wena. Konke kwenziwe kwabanako ukwenzeka kuthi ngenxa yokuba kwabakho lowo uthobekileyo kwisilingo, kwabakho lowo owanyamezela uvavanyo yayinguYesu. Lowo yena wayethobeke kakhulu kuyise de uyise wamvusa ngentsasa yePasika ngokuba kwakungena kwenzeka ukuba angabanjwa kukufa. Kuba ndisayi kumvumela owam ongcwele ukuba abone ukonakala, ndingasayi kuwushiya umphefumlo wakhe esihogweni kuba wafunyanwa ethembekile esoloko esebenza oko kumkholisayo uyise. Thixo, sanga singabasoloko sithembekile kwindawo yomsebenzi. Akukhathaliseki nokuba ziintoni izilingo zethu kunye neengxaki zethu nantoni, sanga singaba nakho ukutsho okoko, ndiyazi ukuba zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo. Yinikeze bawo. Sisikelela aba bantu ngale ntsasa ngeentsikelelo zakho, baze kwangethuba besuka ezindaweni zabo baze emnqubeni baze kufumana intuthuzelo. Bangabangagoduka ngale ntsasa namandla kamoya oyingcwele evutha ezintliziyweni zabo behamba ngendlela njengabo babesuka e-Emmaus besithi bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu njengoko ebethetha nathi endleleni. Yinikezele bawo, ndibanikela kuwe ngoku egameni lenkosi uYesu Kristu. Amen. Kulungile. Zalwana uNevi, kwaye ngoku khumbulani iinkonzo. Asisayi kuba nawo amakhadi okuthandazelwa ngale ntsasa ngokuba ukuba sinamakhadi okuthandazelwa oko nje ndisenza abo bantu ukuba beme apha ngolu hlobo ndisaya kuxhomekeka futhi phezu kwesasipho. Ndifanele ndibe nendawo de ndikubeke okuya ecaleni apho ndingahamba ndiphume apha kwaye ndibe ndiyoyika ndikhangeleka ndisoyika kwaye ndiyoyika ndiya kwenza impazamo. Ukuphulukana nedabi asikokuphulukana nemfazwe. Upatton waphulukana namadabi amaninzi, kodwa zange waphulukana nemfazwe, injalo lonke. Kwaye siya kuphulukana namadabi amaninzi nathi, kodwa asiyi kuphulukana namfazwe. Ndiyakwenza iimpazamo ezininzi, kodwa andisayi kuphulukana nesizathu. UThixo wayinikezela, kwaye uThixo uya kuyinonophela, iya iyintambiso. Kwaye ngoku lixesha, ndiyakholwa iyure yile, kwaye ndiyaqalisa ekubeni iyipasika ngolu suku. Ndiza kuya njengoko ndenzayo phaya ndithandazela abagulayo. Kwaye ukuba ndinganako yintambiso, yinto ekufuneka yenzeke ngaphakathi kwam. Andiqhelananga kakhulu nayo, iza ngeyona ndlela. Ndingangabi nakho ukuyichanaba nje kakuhle, kodwa kufuneka ndiqhubeke ndihamba kuyo ndide ndiyazi ngalo lonke ixesha. Ke eli iya kuba lusuku endiya kuzama ngalo ngenceba kaThixo. Inkosi inisikelele ngoku. Ndolwane uNevi, neenkonzo ziya kuqala ngecala emva kweyesithoba. Ndolwane uNevi.